Isaka 11 verse 1. Isilinganiso esikhohlisayo siyisinengiso kuJehova, kepha isisindo esiyiso siyintokozo yakhe. Verse 2. Lapho kufika kuziqhenya kufika nehlazo, kepha kwabathobekileyo kukhona ukuhlakanipha.
Verse 3. Ukuphelela kwabaqotho kuyabahola, kepha ukuphambanisa kwabambuluzayo kuyabachitha.
Verse 4. Ingcebo ayisizi ngosuku lolaka, kepha ukulunga kophula ekufeni. Verse 5. Ukulunga kopheleleyo kuqondisa indlela yakhe, kepha umubi uyakuwa ngobubi bakhe. Verse 6. Ukulunga kwabaqotho kuyabophula, kepha abambuluzayo babanjwa ezifisweni zabo. Verse 7. Akwethembayo umuntu omubi kuyakuphela ekufeni kwakhe, nethemba lobubi liyabhubha. Verse 8. Olungileyo uyakhulula osizini, kepha umubi ungena esikhundleni sakhe. Verse 9. Ngomlomo omuntu ongenankulunkulu ubulala umakhelwane wakhe, kepha abalungileyo bayakhululwa ngokwazi. Verse 10. Nxa abalungileyo behlezi kahle, umuzi uyathokoza, lapha babebhubha kukhona ukwenanela. Verse 11. Ngesibusiso sabaqotho, umuzi uyaphakanyiswa, kepha ngomlomo wababi uyachithwa. Verse 12. Odelela umakhelwane wakhe akanakuhlakanipha, kepha umuntu onengqondo uyazithulela. Verse 13. Ohamba entetheza uyambula izimfihlakalo, kepha othembekile emoyeni uyayisibekela indaba. Verse 14. Lapho kungekho izeluleko abantu bayawa, kepha lapho kukhona beluleka abaningi, lapho kukhona ukuphumelela. Verse 15. Uyahlupheka nokuhlupheka omela umfokazi, kepha uzonda ukunika isibambiso ulondekile. Verse 16. Owesifazane nomusa uzuza udumo, nezidlwangudlwangu zizuza ingcebo. Verse 17. Umuntu onesihawu wenzela okuhle umphefumulo wakhe, kepha ononya uhlupha inyama yakhe. Verse 18. Omubi uthola inzuzo yenkohliso, kepha ohlonyela ukulunga onomvuzo oqinisekileyo.
Verse 19. Oqinile ekulungeni uyakuphila, kepha olandela okubi kuyakuba ngokufa kwakhe. Verse 20. Abanhliziyo ephambeneyo bayisinengiso kuJehova, kepha abaphelele endlini yabo bayintokozo kuye.
Verse 21. Impela umubi akayekwa, kepha inzalo yabalungileyo iyakhululwa. Verse 22. Njengendandatho egolide empumulweni yengulube, unjalo esifazane omuhle ongenangqondo. Verse 23. Isifiso sabalungileyo singokuhle kuphela, ithemba lababi lilulaka. Verse 24. Ukhona ohlakazayo, nokho uyenezelwa kakhulu, kepha ogodla kunokufaneleyo ubangelwa ukuswela kuphela. Verse 25. Umphefumulo ophanayo uyakhuluphaliswa, ophuzisayo uyakuphuziswa naye. Verse 26. Ogodla amabele, abantu bayamqalekisa, kepha isibusiso siyakuba sekhanda lothengisa ngawo. Verse 27. Ofuna okuhle ufuna okwamkelekayo, kepha ofuna okubi kuyakumehlela. Verse 28. Owethemba ingcebo yakhe uyakuwa, kepha abalungileyo bayakuhluma njengamaqabunga aluhlaza. Verse 29. Okhathaza indlu yakhe uyakudla ifa lomoya, nesiwula siyakuba inceku yonenhliziyo ehlakaniphileyo.
Verse 30. Isithelo solungileyo singumuthi wokuphila, nohlakaniphileyo uyazuza imphefumulo. Verse 31. Bheka, olungileyo uyavuzwa emhlabeni, kakhulu kangakanani omubi nesoni.